Radio Birgi Amerika. Radio Birgi Amerika ivugiri Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio Ijwi rya Amerika turi kandi kuri internet live kuri www.radioyacu.com ikaze mu biganiro byacu byaka kanya muri studio ya 7 muri kumwe na Jeffrey Mutagoma muri sanga ku Ijwi rya Amerika
muri sanga Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi buri munsi saa 10 muraritswe mu kiganiro muri sanga muti rero uyu munsi twabateganyirije iki mu Rwanda ikibazo cy'ubuke bw'amarimbi gikomeje kwiyongera itegeko rigena imitunganyirize n'imikoreshereze yayo ryemejwe mu 2013 riteganya uburyo bunyuranye abantu bashobora gushyingurwa harimo nubwo gutwika umurambo Inteko Ishinga Amategeko iherutse gusaba Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu kwiga uburyo iri tegeko ryavugururwa bigendanye no gushakira umuti ibibazo bigaragara muri iki gihe mu byavugwaga harimo nko kongera gusuzuma imyaka igenwa n'itegeko yo kuba hakongera gukoreshwa amarimbi yuzuye ubuhungira muri hagati y'imyaka 10 na 20 harimo kandi n'uburyo bwo gukangurira abantu kwitabira uburyo bwo gutwika umurambo gusa kugeza ubu uburyo ntiburitabirwa mu Rwanda nubwo ari bumwe mu bishobora gutanga umuti w'ikibazo cy'ubuke bw'amarimbi utekereza iki ku mpamvu butitabirwa ndibwira ko ari yihe wowe wumva wabukoresha niba wabukoresha kubera iki niba wumva utabukoresha kubera iki mukanya turaza kujya ku mirongo ya telefoni twakira ibitekerezo byanyu kuri iyo ngingo ariko reka twakire umutumirwa wacu uyu munsi ni Bwana Kayiranga Jean Baptiste ni umujyanama mu by'amategeko muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Rwanda Bwana Kayiranga ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane.
Mbashimire kandi ko mwatuboneye umwanya mu buryo twabaye nk'abatunguye n'ubwo umwanya wari muto cyane tubibamenyesha ariko mushoboye kutubonera umwanya mwakoze cyane.
Nakoze namwe.
Ye dutangire rero ikiganiro cyacu mu byukuri tuganira kuri iyo ngingo nyirizina nkuko narimaze kuyivuga haruguru ubu ikibazo cy'amarimbi ubuke bw'amarimbi bwifashe gute mu Rwanda
Barakunze kugutumira muri iki kiganiro cyanyu byiza ko umwana akurikiye mukamenya wenda bigezweho mu cyane cyane mu bijyanye n'imibereho y'abaturage nubwo wenda ku bijyanye n'amarimbi abantu baba bagiyemo iba itakiri imibereho yo ku isi iba ni imibereho wenda y'ubundi buzima bwo bw'ahantu natwe tutaramenya neza
abemera bavuga ko ubuzima bw'umwuka bukomeza uba burangiye ari ubw'umubiri
ngo kirabitebyo mu tukana byira kandi ni ibintu bishoboka cyane. Iyo ngiye rero ku kibazo mumbwiye uko bigaragara wenda ubuce bw'amerika bigaragara bigaragazwa n'uko n'imikoreshereze nanone y'ubutaka ubutaka ntabwo uko abantu biyingira babuturaho birumvikana yuko iyo bagenda babuturaho banabukoresha haba kubuhinga no kubwororeraho ndetse no kubukoreraho no kubukiraho imyubakire no kubukoreraho n'indi mirimo isanzwe ubwo bigeza ko wasanga n'ayo marimo nk'uko tubivuga rero uko abantu bagenda biyingira ubwo birumvikana ntabwo biyongera ariko nk'uko byumvikana ubutaka bw'amarinabwo bushobora no gukoreshwa bitewe n'uburyo bari nabwo gushimura bukazanongera bugakoreshwa n'ikindi gihe wenda ibibibibyo umuntu yaza kubigeraho ariko nk'uko bigaragara ubundi tegeko ko byibuze buri karere kagomba gushyiraho amarinzi rusange kandi ntabwo bivuga yuko agomba kuba mu karere gusa yaba muri buri kagari aho inakomeje byaba byiza aba muri buri mudugudu rero ibirehe icyo kibona cyane cyane kiri mu mujyi cyane cyane mu mujyi wa Kigali cyane iyo no mu bindi mijyi igenda ikora uko igaragara uburyo bwo gushingira ku butanzwe bisa naho hakwiriye kwigwa ubundi buryo bwo gushimura ku buryo bitewe n'uko imijyi abantu bagenda bayituramo ari benshi ari nako birumvikana bagenda wenda uko niba abantu bari batuye muri kapitali wenda barimo ibihumbi magana atatu muri mirongo icyenda na karindwi gutyo ubungubu baba bari kubyiyongera birumvikana yuko ijanisha ry'abantu bagenda bakari baryiyongera ntabwo rero n'ubutaka bwateganyije mu gushyingura bukaba butoya ikindi kandi kiyongeraho nuko n'igiciro cyo gushyingura urumva kigenda nacyo kiyongera iyo kiyongereye rero abantu mu gushyingura nabyo birabagora ibyo kandi nta nubwo birebye biba mu mujyi gusa bigenda bisatira n'ibice byo mu cyaro muri rusange wenda ubona ibibazo birimo mu marindwi ni uko ari ubwo buke wenda hari aho uko itegeko riteganya tuvuge niba akarere kagombye kuba kashakisha amarinzi kubera yuko abantu bagishingura cyane mu butaka ku buryo busanzwe hari igihe wenda biba bititabiriwe cyane cyangwa se ugasanga wenda amarinzi rusange riri kure bigasaba rero naho aba akagombye gushyingura hakurikijwe uko itegeko risaba yuko abantu bagomba gushyingura mu mirenge rusange mu cyubahiro naho ubundi muri rusange ntabwo wenda umuntu yavuga yuko ikibazo cy'amarenge cyakagombye kuko giteye naho mu gihe zacu ariko bitabuze yuko nyine hajya nashaka kuyisubiza nakoze
ye mukanya turaza kujya wenda kugaruka ku bijyanye n'ingamba mufite mu gushaka uburyo iki kibazo cyabonerwa umuti ariko abantu bitabira iki kiganiro ni benshi ndaza gusaba tujye tunyuzamo tubakire twumve ibitekerezo byabo hari abanditse hari abaduhaye nimero bashaka kugira icyo babaza tutaragaruka ku ngamba mufite nka minisiteri reka tubanze twakire witwa Habineza Gratier Makoro ikaze mu kiganiro muri Sanga Gratier uratwumva?
Yego ndabumva.
Ego
nyine ndabumva.
Ego komeza uherereye he hanyuma ikibazo cyangwa igitekerezo?
Yereye irubavu. Mu murenge wa Rugerero. Koko nibyo nk'uko abivuga. Birashoboka yuko idafite uburyo bwo gushyingura ariko kenshi hari icyo nge namubaza gake cyane cyo namubaza ndetse mbere yuko twatukiriho kuva mbere y'uko isi ibaho twashyinguraga he icyo ni kimwe icya kabiri namubaza n'ubwo igihe cyo gushyingura atuzanye usi ku murambo kuki bitigeze bibaho bwa mbere iragoye cyane kugira ngo ujye gushingura umuntu wawe ndoke ujye gutwika umuntu wawe aho kugira ngo umushingure uko nishingure umuntu umenya asuye nanone ariko hari aho nangira nyuma ngasubira inyuma nkavuga nti iyo ugiye gushingura umuntu hari ubwo wibagirwa wamushinguye bamwe bakahubaka abandi ntibahubake udutse na simekere bagiye bashyiraho bo mu rundi rurimi niko nabivuga ariko ikibazo tujya duhura nacyo ni ibyiyumviro cyangwa se kwiyumva yuko umuntu wawe baramutwika ngo bakaguha ivu niko tujya tubyumva bakaguhereza ivu ivu ukarijyana he ntaho bakarishingura he ntaho ifara mu bise aho ntaho icyo ntabwo iyo mobilizasiyo mu rwanda ntabyirageraho wakatubwiye uti mu rwanda bazajya twika umuntu baguhereza ivu uribike mu kabati se cyangwa uribike mu nzu cyangwa ujye kurishingura urishyiraho wakagombye kuba urishyize muri hangarambe mu rusaku none bakavuga uti wenda iyo dufashe umurambutse aho twitse ngiriza ziguhaye witwaye he naho ntaho iyo mobilizasiyo ntirabaho biragoye rero kugira ngo ubwire umunyarwanda ngo umuntu tuguhereze ivu icyo ni kimwe none icya kabiri noneho kutwika umurambo cyangwa se umubiri w'umuntu wawe nanga ibyo ntibirajyaho ngo abantu babyumve impamvu batakwiye no kubyumva nabwo bangana kubyumva niyo mpamvu ese nimutwara ahantu bakamuza kwirika ni amafaranga angahe
urakoze
ufite ubushobozi bwo ngo twite umurambo
urakoze urakoze Habineza Gratien Makoro reka dusubire ku mutumirwa bwana Kayiranga Makoro arasa n'udusimbukishije gatoya kuko twari tutaragera ku ngamba mufitiye icyo kibazo we ahitangira ngo asimbukazanamo kiriya kibazo twavuze mu ntangiriro kijyanye no gutwika ariko reka ndeke ufatirane n'icyo kibazo yarabashije noneho unatubwira ingamba mufite nka ministeri kuri icyo kibazo
yavuzemo ibintu byinshi n'uwenda mwebwe muri kuri muri sitidiyo uzajya abaza azajye arasa ku ntego kugira ngo ashobore kumva neza ikibazo hanyuma ariko ikibazo cya mbere kinashoboye gukunda cyo impungenge zo gutwika umurambo icya mbere namenyesha nk'uko itegeko ryemera yuko mu buryo bwo gushyingura habamo no gutwika imirambo ariko nk'uko yabivuze ikanagena wenda aho uburyo umuntu ashobora gutwika gusa uko bigaragara ntabwo abantu bigeze hari babyitabira haba ari abakuriye ntabwo kuko n'itegeko riteganya yuko ari imashini umuntu agomba gutwikisha umurambo bakavuga n'uburyo umuriro ugomba kuba watwika umurambo uko ugomba kuba ungana ko utagomba kuba uhagarara ari umuriro mbi ugomba gutwika umurambo ku buryo reka mbite navuga ngo kutawubabaza ku buryo rero n'iyo umuntu amaze gutwikwa itegeko rimwe riteganya yuko ba nyir'umurambo bashobora kuba ntibanshingira ibyo busanzwe cyangwa se nibo bakaba barigabana abo mu muryango wegereye umwe twakwita n'indimi z'amahanga kuri famiri hanyuma bakajya babyibuka nk'uko bisanzwe wenda mu kinyarwanda ntekereza yuko ari uko wenda bitari byinjira mu muco ariko wenda nuko twaje gutsindika wa mugani tuguriye wenda turimo mu mushinga mushya hari uburyo byatekerejeho niko nabyo yajya mujyamo habari navuga abikorera ndetse n'uburyo na leta nayo yabifashamo nabyo yakorohera abakoresha uburyo bumeka yuko wenda icyo twakwita mindset cyangwa se imyumvire ihanganye na Afrika ihanganye n'umuco cyangwa ntagira aho gutwika umurambo muri rusange n'iki kintu navuga.
Birumvikana ko n'ingingo abantu benshi babaye nk'abasimbukiraho kuko ikora ku kintu navuga gikomeye gifitanye isano n'amarangamutima y'umuntu, ariko ngusabe dusubire inyuma gatoya noneho ku ngamba mwebwe mufitiye ikibazo rusange cy'ubuke bw'amarimbi. Iyo ni imwe muri zo, ariko noneho muri ministeri murimo murakora iki?
Ntekereza ko mu ngamba dufite uburyo nk'uko mubizi uburyo bwo gushingira mu busanzwe ni bibiri. Ni uburyo bwo gushingira mu buryo busanzwe, uburyo bunyine bwo gushyira mu gitaka gushingura mu mva zisanzwe, noneho hari n'uburyo turimo gutekereza bwo gushingura mu mazu mu nzu mu buryo abantu bashobora kubaka inzu, ndetse ku buryo n'ibyo umuntu arimo kuvuga wenda yiriye ku buryo bwa gatatu bwo ngubwo ushobora no kuba bwakirwa nko mu gasanduku kakaba kajya aho ngaho muri izo nzu zishingirwamo, ku buryo byakoroshye nyine ubuke bw'amarimbi. Ubwo uburyo bwa gatatu nyine ni ugushingura ni ugutwika imirambo, nabyo bishobora koroshya ikibazo cyo guhora abantu bashingura mu butaka. Ariko noneho mu butaka tukifuza yuko abantu bashingura hakoreshwa gusa uburyo busanzwe, hanyuma umuntu wifuza gushingura ku buryo budasanzwe akaba yakoresha nyine muri ubwo buryo bujyanye no gushingura mu nzu zagenewe nyine gushingurwamo. Nibyo twakwita yuko bwaba ari uburyo bwo gushingura mu buryo budasanzwe. Ibyo gushingura mu buryo busanzwe ni ukuvuga ngo ni ugufata umuntu ukamwicira mu gitaka isanduka cyangwa se mu myenda gusa, hanyuma bikaba byatuma mu buryo busanzwe umuntu ashobora kugira ubushanguke ikindi gihe ubutaka bukaba bwakoreshwa. Ni ukuvuga ngo icyo gihe hatangwa nk'igihe ibyo mvuga ni umushinga ibitekerezo bizagumya kugirwaho impaka, hanyuma ntabwo ni bimwe mu bishingiro turimo duteganya kubera yuko murabizi umushinga wose wemezwa n'inteko ishinga amategeko, ni umushinga w'itegeko. Ikindi ni icyo ngicyo mu kizi rero ni ibitekerezo biriho abantu bariho bajyaho kugira ngo n'ibibazo byose nyine bijyanye n'ibibazo by'amarimbi n'ibibazo byo gushingura bigende byorohera buri wese buri muturarwanda. Rero izo ngamba ziriho twizera yuko zazagabanya ibindi bibazo bijyanye no gushingura mu Rwanda.
Radio ya Amerika ivugira i Washington DC. Ikiganiro ni muri sanga. Umutumirwa wacu ni Bwana Kayiranga Jean Baptiste, no mujyanama mu by'amategeko muri Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Ikiganiro ni muri sanga. Insanganyamatsiko ni ibyerekeye ubuke bw'amarimbi mu Rwanda n'ingamba leta ifite zo gukemura iki kibazo. Dusaba abatwandikira baduha nimero ko mwajya mubaza mugusha ku ntego, kandi tubibutsa yuko umushinga wo kuvugurura iri tegeko ntabwo uragezwe mu nteko ishinga amategeko risanzwe, ariko ibishyashya birimo kuvugururwa ntibiragera mu nteko ishinga amategeko. Ibyo mubaza rero muzirikane ko byose bikiri ibitekerezo. Ibyo umutumirwa wacu arimo kutubwira ari ibitekerezo bijyanye n'ivugurura ry'iri itegeko. Radio Ijwi rya Amerika, twakire Pierre Bizindavye.
Ego, murakoze cyane.
Uherereye he Pierre?
Kotona mu gihugu cya Bene.
Amakuru ki muri Bene?
Makuru meza.
Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ni igitekerezo. Uko mbona nk'ibihugu bya Afurika Oriyantara igwirana ry'abantu riri ku murindi muremure, ibaza yuko icyo guteba umuntu bateye bagashika ku ibyo byo kumuturira bizokunda, kuko naho bubaka aguma haguka bagatera bakaba bagakura hamarimbi bakayimura bakayatwara handi hazogira igihe umuntu abura hayatwara.
Urakoze cyane bwana Bizindavye.
Urakoze na
Bwana Kayiranga, wumvise ibyo Pierre Bizindavye muri Bene amaze kuvuga, ibyo urabibona nk'ukuri kuzagerwaho mu Rwanda?
Nibyo
yavuze kandi ati si mu Rwanda gusa ahubwo ni muri Afrika munsi y'ubutayu bwa Sahara ahari ikibazo cy'ubwiyongere bw'abaturage, ati igihe kizagera abantu bemere gushyingura abantu gutwika imirambo kubera ko ubuke bw'itaka buragenda bw'ubutaka bwo gushyinguraho buragenda buba bugaragara cyane.
Cyane rwose ni nayo mpamvu natwe biba bigaragara yuko twatangiye nyine gushakira ibisubizo ibyo bibazo tutabitangiye hakiri kare, kandi urumva gucana ipati ni kimwe mu buzima, ni kimwe mu bikozi ubuzima. Rero uyu muntu nyine atakiriho, uba ugomba gushaka uburyo ushaka igisubizo cyiwe cyangwa waba umushyize kandi mu buryo bw'icyubahiro dignity cyangwa se dignity mu buryo bumwubahisha. Ibyo rero ni uburyo bwo kugira ngo dushake ibisubizo kandi hakiri kare nk'uko yari abivuze, kugira ngo bitazadutungura uko tugenda twiyongera nk'uko yari abivuze, ni nabyo nahereho umuvuduko w'uko turiho noneho tunagenda tunashakira n'ibisubizo by'ubuzima mu mibereho y'abantu bagomba igihe kirekire. Uko abantu babona igihe kirekire ni uko bumbuka mu mibereho yabo, ariko hari n'abagenda nyine bapfa kandi tugomba gushyingura. Rero ni ngombwa yuko tubashakira uburyo tubashyingura mu buryo butandukanye, ariko nanone mu cyubahiro. Murakoze.
Ubwo umukozi wa ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu aheruka bwo muheruka mu nteko ishinga amategeko, hagaragaye ko hariho impaka zikomeye cyane kuri iyo ngingo, n'abadepite ubwabo ntabwo babivugaho rumwe. Nta mpungenge mufite ko umushinga muzategura ushobora kuzateza impaka mu badepite ku buryo no gutorwa bidashoboka?
Imishinga y'amategeko yose ijyanye n'imibereho y'abantu cyangwa se iganisha kuri rayiti mu burenganzira bw'abantu yose ni imwe mu mishinga ijya itera impaka, kandi impaka n'ubundi nizo zivamo ibisubizo. Umushinga ujyanye umushinga ukaba diregitiyo ugahita utorwa nabyo ntabwo impaka, ariko iyi mishinga mvuze cyane cyane imishinga ijyanye n'uburenganzira bw'abantu ijyanye n'imibereho y'abantu akenshi ntabwo ishobora kuburamo impaka. Kandi uko tuba twagize ibitekerezo, turimo kugira ibitekerezo runaka twabikoze nk'abatekinisiye, tukajyana umushinga imbere y'abagomba gufata ibyemezo, hanyuma ndetse ukaza no kujya muri kabineti cyangwa se mu nama y'abaminisitiri ikawemeza. Aho hose nyine abantu batanga ibitekerezo, ariko ntibivuze yuko byose biba biyunguye ijana ku ijana. Ni ukuvuga rero yuko n'abadepite nabo baba bafite umwanya wo gutanga ibitekerezo byabo. Haramutse rero habayeho umushinga mwiza tukawukora nk'uko namwe ubungubu muba mugize umwanya wo kutubaza, hari abantu benshi bagenda bumva iki kiganiro bashobora kuduha ibitekerezo, tugira imirongo itandukanye tugomba kwakira ibitekerezo, tugira n'uburyo twakira tuzanakira n'ibindi bitekerezo mu batandukanye, baba abanyamadini, baba sosiyete sivile, baba yewe n'inzego z'ibanze muri rusange. kuko ni nabo bazabishyira mu bikorwa uturere n'umujyi wa Kigali n'intara zose muri rusange. Rero nubwo wenda intara yatari urwego rw'ibanze, ibyo byose ni ibitekerezo tuba tugomba gutanga, cyane cyane ko mbonye imishinga ireba abantu twese muri rusange, abanyarwanda twese muri rusange. Ibi bibaye rero ngombwa yuko abadepite batangaho ibitekerezo, nabo baba banahereye no ku byo natwe twagiye bitanga. Numva atari ikibazo cy'uko ntabwo byakwitwa yuko ari impaka zangu turwanye, ni impaka zangu tugire ngo tugire itegeko ryiza ribereye abanyarwanda. Murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Tunyarukire no ku mbuga mpuzambaga turebe ibitekerezo byanyu. Uyu ni Museveni Rubona Elias ati South Sudan Juba iyo udafite ubushobozi, no kuvuga ngo ari muri South Sudan muri Juba, aravuga ati iyo udafite ubushobozi bwo kugera ukingura iwawe, abenshi bashingura mu maparcelle yabo aho batuye, numva nanjye nabishyigikira aho kugira ngo batwike imirambo. Uyu ni Lamberto Kura ati abashaka protokoli nyinshi zo gushaka amarimbi ni bamwe bashaka kwiyerekana biriza ngo bigaragaze ko bakunda guwapfuye, nyamara ajya gupfa yari nyakamwe. Barangiza bagahurura rero umurambo watwikwa wajugunywa mu mazi apfa kuba roho nyagasani yayisubije yarayisubije kera. Byo ni ibitekerezo bya Lamberto Kura. Uwitwa Mosi Sadi ati gutwika umurambo simbishyigikiye. MC Dimitri ati iburyo umuntu yazanye icyumviro cyo gutwika umurambo nuko akunda amafilimi y'abahinde n'abandi, ubundi ntibiri mu muco wacu kabisa. Nini Moses Isati bibaye byiza abo bashyizeho amategeko bose nibo bakabaye batangwaho urugero, apana ba rubanda rugufi si byo se? Ibyo se ko atari byo mu muco wacu nk'abanyarwanda babikomora he? Ngira ngo ibyo ngibyo bwana Kayiranga rumaze kubisubiza, ariko mukanya barukomeye ku mirongo, warukomeje ku mirongo ya telefone abantu bashobora gutangaho ibitekerezo. Nk'ibitekerezo ndabizi ko mufite n'imbuga mpuzambaga bishobora gutangwaho, nk'ibi turimo tubona mu murongo, ku murongo wa Murisanga no ku mirongo ya telefone turi busubireho mukanya. Ariko imirongo abaturage babagezaho ibitekerezo aho muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ni iyihe?
Umurongo nakoze cyane, umurongo nakwibuka wumva ni uwa interineti, ni imeyili info ati minaroc.gov.rw. aha ngaha wanditse igitekerezo ukacyandika, cyane cyane niho urumva niho nabyo byagaragara neza ku buryo byadufasha muri iki gihe turimo dukusanya ibitekerezo bitandukanye mu kugira ngo dukore umushinga mwiza. Wenda kuri telefone nabwo naza kubiboherereza, ntabwo nshibuka neza uyu muntu mwanya, ariko n'ubundi uko bigaragara ukoresheje imeyili n'ibyo byaba byiza, info at minaroke akadomo govu cyangwa se ga u va akadomo ara wa info ni info.
Murabyumvise rero
ndibwira mwayoyoba. Ikindi noneho nuko sare wumuze ngo abantu ngo umuntu ufite pariseri ye nta bushobozi bwo gushingura ngo yari akwiriye kujya bamwohereza akaba yakwishingiriza muri pariseri ye. Ubundi ibyo ngibyo nyine nk'uko nabivuze binyuranye n'itegeko, ko itegeko itegeka gukimugira mu mirimo rusange cyangwa se ugakoresha nyine uburyo bwo gutwika, nubwo nagaragaje hejuru yuko nyine wenda ubu ngubu bititabiriwe, ari nacyo dushaka kugira ngo tubumirire kugira ngo tubere yuko byayitabirwa, kuko hari nubwo hari n'abantu barimo kuvuga yuko ibintu byo gutwika bitari mu muco wacu, ariko hari n'abandi babishyigikiye cyane cyane baganisha mu buryo bw'uko kugira mu kibihindutse byakoresha ibyo ngibyo harimo abizanye no mu myemerere aravuga ati nyine cyane ko roho iba yanagiye iyo tuba tusigaye ahanini turwana n'umubiri w'umuntu kandi icyo ngewe nanjye mpagararaho ni uko umubiri w'umuntu umuntu tuba twarabanye nawe umuntu tuba tugiye gushyingura umuntu niyo yaba akivuka agahita apfa ariko aba yabaye ikiremwa muntu tuba tugomba nyine kumushyingura haba mu gitaka haba mu kumutwika haba mu kumushyingura muri ya nzu nahoze mvuga ari byo turiho tugenda tuganisha icy'ingenzi ni uko tugomba kuyikoraho mu buryo bw'icyubahiro mu buryo bumvesha icyubahiro hanyuma nyine harimo uwavuga ati porotokole ati abantu banga nyine gutwika cyangwa se gushyingura mu bundi buryo kwa kundi umuntu agenda agashyingura agashyiraho n'amasima agashyiraho n'amakaro ibi bikoresho byose bituma ubutaka butazongera gukoreshwa mu gihe cya vuba cyangwa se byangiza ubutaka byangiza n'ibidukikije ni porotokole zo kwiyerekana mu kuri iyo ubirebye abantu nyine kubera yuko bakunda kurebanaho usanga rimwe na rimwe wenda bigenda bizamo koko ugasanga hari uwavuga ngo nidashingura gutya baraza kunseka baravuga yuko iwacu tutishoboye wenda ni urugero ni byiza yuko aho uko tugenda dutera imbere twanareba n'ubushobozi tugenda dufite ariko noneho n'ibituma n'imikoreshereze y'ubutaka bwacu n'ibituma n'ibidukikije byacu bisigasirwa nagerageza gusubiza muri rusange ibibazo bari bavuzeho.
Murakoze cyane. Mu kanya turaza kugaruka ku cyo muzakora kugira ngo muhindure cyangwa se mushakire igisubizo ikibazo cy'umuco utsimbarara cyane kuri ibyo bintu byo guherekeza umuntu muri ubwo buryo. Ariko reka dusubire ku mirongo ya telefoni tubanze twakire Pacific Nduwimana ikaza mu kiganiro muri sanga.
Ego murakoze kuntiza kanya.
Uri hehe gitekerezo cyangwa ikibazo?
Njewe ndi Bujumbura mu Burundi. Ego ngerageje kuraba icyo mwatubwiye twashobora kuvuga cyangwa tukabaza utubazo. Turi kumwe?
Komeza kandi nyarutsa kuko turihuta abantu ni benshi.
Mu bisanzwe turavye imico n'imigenzo y'ibihugu bya Afrika bimwe bimwe Uburundi n'u Rwanda bitabuzemo neza na neza ngaho mu Rwanda. Uwo muco wo guturira abantu twosanga twoba tubwiye dukoze ibintu binyuranye n'imico nyafurika kuko ahantu nk'akaroro ntanze ibyabaye mu Rwanda jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 n'ubu urabona haba haba ikintu cyo kubibuka. Rero tuti nk'iyo baba barakoresheje uwo mugenzo wo guturira uno munsi tuba twibuka abacugutse. Ugiye kuraba kandi ego isi ibandanya yaga mugabo nibaza yuko na isi ibandanya yaga inyishu nyamukuru si uko twosha tuza turahamba abantu turinze kubaturira gushika yaho utazobona n'imva yewo wabuze kandi warakunda. Ubwanje rero nibaza ko icyo iyo ngingo naho u Rwanda yayifashe ikabifata ikabyemeza mu 2013 ibibereye ko byokurikizwa nk'uko turi muri Afurika ibyo nuvuga ntitwobihebera ibihugu by'i Burayi. Nuko ndabyumva.
Pacifique Nduwimana urakoze cyane kuri icyo gitekerezo.
Ego namwe murakoze.
Bwana Kayiranga, Pacifique avuze ikintu gikomeye kirimo kwibuka. Urakivugaho iki?
Ku bijyanye no kwibuka itegeko nta buryo rirebana n'imicungire n'inzibutso n'abazishyizemo byo bikwaryo. Ariko tuvuge yuko wenda hariho n'iyo wenda tuvuge yuko iyo haba harabayeho n'uburyo bwo gushingira mu buryo bwo gutwika cyane cyane ko ibyo bitari bimariho n'icyo gihe musigira ni nayo mpamvu nyine hakoreshejwe uburyo bwo kubungabunga ibisigara bigashyirwa mu nzibutso hanyuma kandi izo nzibutso zikagira kubumbatirwa ndetse n'imwe mbumva yuko bigenda bishyirwa hano mu murage w'isi. Ubu rero inshinga y'imyiriko ntabwo imyenda n'itegeko bijyanye no gushyingura,
ariko yabikoresheje
wenda aho yaganishaga navugaga tuse umuntu watwice ubu ngubu amwibuka mute?
Ego,
ariko ibyo niyo turabiteganya ni ukuvuga ngo nigeze kuvuga ku kintu cy'uko abantu bashobora kuba bagabanya izina, yuko abantu bashobora kuba bagiraho bateganya bashingira mu mva zisanzwe ibyo ni ku buryo ahantu hatari imihaniriye hatari yose binini abantu bakaba bajya kuyibuka. Ariko yanateganyije yuko abantu bashobora kuba bagira gusanuka umutaka bashyiramo igihe barigabanye cyangwa se igihe bumvise yuko bagomba kubishingura, ahanini bagomba kuba barishingura umuyobozi wemerewe gushingurwamo cyangwa se mu nyubako zemerewe gushingurwamo, ku buryo nyine hategurwa hakaba ari ahantu hihariye wajya kujya kwibuka, hakaba handitseho no rya zina ry'umuntu binyuze rero yuko wajya kumwibuka, cyangwa se binyuze yuko umwe yajya kumwibuka igihe abishakiye. Nagire rero impungenge ibyo nabyo yateganyijwe.
Reka twakire Jalong, uratwumva?
Ubu ndabumva ariko byangoye network azananiye rwose.
Turakumva neza hano?
Ngiye mugabo urimo kugenda bicikagurika.
Turakumva twebwe neza, sinzi niba utwumva, wahita utanga igitekerezo cyangwa ikibazo ushaka kubaza umutumirwa arakumva.
Okay. Ndimo ndabumva neza, none ngiye ikibazo namubaza. Hello?
Komeza Jalong. Komeza.
Ndimo kunyumva.
Turakumva Jalong, tanga igitekerezo kandi wihute.
Ngiye ikibazo namubaza. Namubaza ni ese iza byose bitatu batuye bakorwa kuri buri muntu uwo ari we wese, ko mbona abenshi na benshi burira nk'urugero ko hari abantu nageze nko mu ntara nkasanga hari abantu bagishingura ku mago, ese ntabwo bizashobora kuba bifite uwo bizagora muri icyo gihe? Ko mbona ubwo amarindi wenda bigaragara ko yaba yaruzuye bikaba ngombwa yuko ishingura abantu bamwe na bamwe bigorana, nta kuntu hazashyirwaho ukuntu nibura wenda buri muntu wese yajya yirwanaho ku giti cye akabyikorera, se azabuzeho kampeyini ifasha umuntu kugira ngo uwo muntu we wapfuye abashe kuba yatwikwa? Ese nk'igihe nk'umuntu yayaguye mu rugo wenda atabwe nko kwa muganga, ko tuzi ko wenda ari ngo imyirondoro ifatika y'umuntu yuko byagenze, bizaba ngombwa yuko ajyanwa kwa muganga cyangwa uwagize iki kibazo cyo kuba apfusha uwo muntu we niwe uzirwariza agashaka ubundi uburyo bigenda, nk'uko iyo umuntu yapfushije umuntu amenya ko ajya mu irimbo akajya kumushingura?
Urakoze Jalong. Reka twakire na Ndikubagenzi Jafar abasubiriza icyarimwe. Ndikubagenzi Jafar, inyarutsa aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo?
Namahoro agenda ngaha mu Kirundo Centre mu Burundi. Bo je igitekerezo kiwanje narimbona amenga bari bakwiye kuraba kuntu leta yofata umugambi iyo umuntu abuze akaba kwanza akamubaza wewe urafite aho wamushingura, abuze ati baje nta ofisi ama akamubaza ubona gute twebwe tumwishinguriye, ama leta yadacimenya hizo zirakorana iyo mibiri ibitwara kuyishingura.
Urakoze cyane Ndikubagenzi Jafar aho ngaho mu Burundi. Reka tureke bwana Kayiranga Jean Baptiste noneho basubize mwembi, wenda ubwo wowe ni igitekerezo yagira icyo kivuga, ariko Jalong hari ibibazo yabajije bwana Kayiranga.
Murambabarira ibibazo by'ubutumirwa wanjye wabanyije imbere ntabwo nashoboye kubyumva neza, ariko wenda icyaza fariyo rero wenda byaje kunyibutsa kuko yagize kubera yuko nimbaga menshi bakahita neza neza bitewe n'ibibazo. Ubundi nk'uko navuze itegeko ritegeka yuko abantu bashingura mu marimbi rusange, aho bishobora kuba bikiba yuko abantu bashingura yashimira wenda mu kakabwa n'umuntu ku giti cye nuko akenshi baba wenda bataha abahari navuga ngo baciye muri bumwe ubuyobozi ariko hari n'ababona ko kuko amarindi akiri kure aho bigaragara nuko amarindi akiri kure rero hariho na gahunda y'uko abagenda bashingira mu ngo yuko imirambo izagenda ishobora kwimurwa ikaba yajyanwa mu marimbi rusange kuko icyo tuvuje nuko imikoreshereze cyane cyane icyambere y'ubutaka muri rusange hanyuma ariko noneho nanone wenda no gushinga mu buryo burengera twavuga mu buryo burengera ibidukikije buri wese yari agiye ashingura aho yari kandi mu buryo wenda butandukanye nk'uko nigeze kubivuga ari ushingura agashingura mu ngo gusa ndetse wenda agashingura n'imbaho cyangwa n'amashuka gusa cyangwa n'imyenda gusa wenda akaza agashingura ashyiriyeho ibyandiko n'amakaro n'iki byose urumva ntabwo ibi ngibyo byabyara akajagari mu micungire ijyanye n'imikoreshereze y'ubutaka bwacu twese kandi bwacu twese muri rusange n'igihugu bwacu twese muri rusange nk'abaturage bigomba kubitunga kandi tugomba no gukurikiza imikoreshereze yabyo neza ni byiza rero yuko niyo mpamvu mu gihe tutarinze imbonera z'ubutaka haba harashyizeho n'aho agomba kujya ayo marindi mu buryo bwo gushyingura nyine mu buryo busanzwe bwo mu butaka yewe ndetse haba mu mijyi haba ndetse no mu turere ho mu ntara nuko nk'uko ihose bigomba kugenda yewe haba aho no kuba guhindurira tuvuge nk'ahantu hari hateye ishyamba hakaba hahindurira imikoreshereze agakina ibindi ibintu by'ibintu bishoboka ariko ubundi hari n'uko hashakwa ibintu rusange haba ari ku rwego rw'umurenge hanyuma ahantu bigaragara yuko ari kure nyine bakagenda bemerera abaturage ariko noneho birumvikana yuko turimo kugenda tubitera n'indi ntambwe ku buryo bwo gushyira kandi bukaba bwinshi ku buryo noneho byoroshya icyo kibazo n'izo ngorane zose tugenda nyine duhura nazo mu bijyanye no gushyingura haba ku kiguzi haba n'imikoreshereze y'ubutaka.
Ngira ngo ibyo biranasubiza kimwe mu bibazo Jean Long yari yabajije, yabaza niba ibyo gutwika umurambo bizakorwa ku bantu bose, kuko aho ngaho birumvikana ko harimo guhitamo bitewe n'uburyo umuntu azaba ashoboye cyangwa se azaba yifuza. Dusubire gato ku mboga mpuza
hanyuma izabitegetse yabikorera yaba ari uburyo bwa leta yabishyiramo yabyorohereza yabyoroshya mu buryo bwo kubikora haba ndetse nari ifite ku giti cyabo aho bashobora guteganya nk'izitu n'ibindi kuko birateganyije ko umuntu ashobora kugira ibintu bye bwite ariko akanateganya n'aho ashobora gukorera serivisi y'aho abantu bashobora gutwikira hanyuma yanateganyijwe n'aho bizajya bigenda bikorerwa bizagenda biganirwaho ku buryo nibimara kwemezwa ari byo byafasha abaturage natwe twese muri rusange abaturage n'abaturarwanda ku buryo serivisi yabafasha.
Dusubire ku mirongo ya telefone twakire, hari abantu babiri, hari Muhammad Bizimana na Jean Paul. Duhere kuri Muhammad Bizimana, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
America.
Uraho cyane ariko ntabwo tukumva neza. Muhammad uratwumva?
Kiko kubyerekeranye no gutwika imirambo. Hari ubwo amadini amwe n'amwe aba atabyemera, yango mumbarize ubishinzwe uburyo bizajya bikorwa, niba bazajya bafata amasite bagatwikiraho imirambo cyangwa bazajya bajugunya ivu yuwatwitswe niba bazajya babikora bisanzwe cyangwa umuntu agacukura agataba bisanzwe simbizi.
Urabaza uri he Muhammad?
Njye ndi Burasirazuba, Akarere ni Gatsibo, Murenge ni Kizigura, Akagari ni Rubona, Mudugudu ni Kigabiro.
Urakoze cyane. Twakire na Jean Paul. Aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo?
Njyewe merereye muri Kenya, mu ntara ya Turukana. Nyene ikintu nshaka kubaza byibuze ikintu cyo gutwika imirambo. Nibyaba ari ibintu byo kubabaza umuryango kabiri usebwe mu muryango mu buza umuntu none hakujya kumushingura mu gihe ko muramutwita, ubwo se mwumva ko ari ukubabaza umuryango nawe ubyibuze ukababara ubwira akabiza bati umuntu wacu yarapfuye agego agirwa hasi natwika. Ibyo bintu ndumva ari ibintu bitangaje, ubwo kibuze bashyiraho nimba amarimbi yo guhambamwo yarabuze basi byibuze abantu bakajya bahamba iwabo mu rugo. Inza mbona mu Rwanda abantu umuntu apfuye bamuzika iwabo mu rugo, kiretse mu Burundi ho guhamba umuntu mu rugo murinda gutanga amafaranga kugira ngo muhambe mu rugo, ariko byibutse ikintu gufika umurambo. Ibyo ni abari nka siyanse z'abanyaburayi kubera tudatubira mu mafilime, ari ubona muri filime umuntu yapfuye ukabona baramutwitse, bamara kumutwika bavuga turiya munyota bakawushyira nko mu nyanja ikawutembana, ariko ndumva ikintu ko twika imirambo muri Afurika ariko ntitwari tugiye kuba twanakishyigikira.
Urakoze cyane Jean Paul. Reka tubaze umutumirwa icyo avuga ku bitekerezo cyangwa ibibazo byanyu. Bwana Kayiranga.
Murakoze cyane. Muhammad yabajije niba uko amadini amwe n'amwe ngo atabyemera ngo abatwita bazajya bazizimwa cyangwa bagatabwa bagatabwa bisanzwe. Ye na abantu bari mu buryo bwo kwibuka cyane bakumva yuko ari ikintu cyo mu buryo busanzwe ni 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 ni
Rero ikindi ni uko
n'abantu mu muryango nabo bashobora no kugena ahandi hantu wa muntu watwitwe ashobora kuba yashyirwa nabyo nabyo ibyo nibyo yategenyejwe ibyo rero barimo no kuvuga wenda yuko kuzubunga mu mazi mu nzuzi mu migezi ibyo ngibyo kandi mu bitekerezo dufite cyangwa mu mishinga nta bindi.
Radijwi rya Amerika, twakire na Banange.
Wiriweho
kandi utubwira aho uri, ikibazo n'igitekerezo unyarutse.
Amahoro mahoro, njye nitwa Bindi ndi Kirinda i Karongi. Mu by'ukuri wenda ho narindi ntabwo nabashije kubakurura neza ngo nkurefemu
ikarongi aho tuhafite umurongo kuri 93.3 FM.
Ubu ntabwo ariho ndi, narindi mu kandi karere ka Nyamasheke.
Nkomeza
rero ariko kuri Facebook nakurikiranye narindi buriya gushyingura buriya ngo ikibazo cyo kubera ko ahantu hamaze kuba hatoya ikintu cyo gushyingura ngo bagatwika umurambo ye buriya mbona bidakwire ntako niwo wapfishije umuntu nurangiza ngo ujye kumutwika ahubwo njyewe mubyumva we hari abantu baba bafite amasambu ahagije bazajya bafatwa nk'uko kera byahozeho kera umuntu warapfaga umuntu agashyingura mu isambu ye ariko noneho ubungubu habayeho irimbi rusange zana ikibazo gihari umuntu napfa bakamutwika noneho abuzukuru ubwo uwo muntu abuzukuru bazahita bibagirwa kandi mu by'ukuri hakakeraho byarumvikanaga bashinguraga munsi y'urutoki umwuzukuru yavuka bakamwereka ati hano hantu hashinguye sogoku agakura biwe urumva rwose icyo ni ikibazo giteye ubwoba gushyingura gutwika umurambo ngiye ndumva bitabaho bidakwiye
ariko urumva ibintu byinshi byarahindutse n'ibyo Kayiranga yasobanuraga n'urwo rutoki uvuga kera rwari ruhari muri iyi minsi abazifite munsi y'urugo ni bakeya ariko nakwibutsa ko yabisobanuye cyane avuga ko gutwika ni bumwe mu buryo bwemewe buhari n'ubusanzwe nabwo buracyahari ndetse no ku namazu y'uburuhukiro nayo arimo muri iyo mishinga iteganywa sintekereza ko aribwo buryo bwonyine ariko urakoze cyane kuri icyo gitekerezo cyawe birumvikana ugisangiye n'abandi batari bake bahamagaye ku ijwi rya Amerika ku mbuga nkoranyambaga hari na engineer Jean Pierre ati abantu nibabura aho bashyingura bazabatwika ubwo nuko hagiye hari akintama Eric ati ibyo ni ugushinyagurira umuntu kabisa icyo nicyo cyubahiro bagombye babonye bagomba undi Semana Deo ati uziko bikaze Juvenal Twizere ati sumuco wa Kinyarwanda rwose ineza vava ubundi bagarura umuco wo gushyingura mu isambu yewe kuyifite utayifite bamujyana mu irimbi rusange cyusa bonati abavandimwe turebye uko u Rwanda ruri gutera imbere jyewe mbona uburyo bwo gutwika umuntu ugatahana ivu ry'umugenzi byakorohereza arekeraho ntago arangije igitekerezo Amani Mandelate ese ubundi gutwika umurambo mwabonye ko bisaba angahe Jalong Kurtus wo kumukuyu ati mwibuke ko hari n'abashyingura mungo naho nkunda Maurice ntekereza ko biterwa n'umuco w'abanyarwanda haradijwe rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi turagenda tugana ku musozo kiganiro ni muri sanga umutumirwa wacu ni bwana Kayiranga Jean Baptiste n'umujyanama mu by'amategeko muri Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Rwanda turaganira ku kibazo cy'ubuke bw'amarimbi cyangwa se ubuke bwaho gushyingura abantu bitaba imana mu Rwanda bwana Kayiranga dushigaje iminota 4 watubwira muri make nki icyo twafata nk'umwanzuro cyangwa se abumva iki kiganiro batahana iki kuri insanganyamatsiko
murakoze wenda ntaragira aho ngaho ndabivuga vuba vuba abantu bari umwe ngubu twavuze mu buryo bwo gushingira mu buryo bw'inyubako ushobora kujyana mu nyubako umurambo mu buryo bufite ariko ikoresho gitangiye ibidukikije kuko n'ubundi kiba gishobora kuzongera kikajyanwa n'ahandi twavuze mu buryo bwo gushingura nanone bwa buryo dusanzwe dushinguramo ubungubu bwo turabumenyereye ariko ndumva harimo kwibanda cyane cyane ku buryo bwo gutwika uburyo bwinshi kugira ngo ubunogeye buri wese azajye abukoresha ariko nk'ikintu navuga wenda hari uwavuze ngo ikingubu ko wajyanaga umuntu ku gushingura ahantu ukavuga ngo dore hariya hari hashingiye sogokuru warari mwanditse wenda tuvuge no ku musaraba ati bizaba bimeze giti ariko nababwiye yuko buriya umuntu uzajya aba yacitswe azajya ari iburyo rizajya ribikwa mu gikoresho kandi kiza kandi gishobora no kumara igihe gishobora no gushyirwa ahantu haba ari ugushyingirwa ndetse gishobora no gushyirwa muri yanzu igenewe kubikwamo kandi handitse amazina ye n'umwirondoro we ku buryo igihe nikigera giteganyijwe imyaka icumi cyangwa cumi n'itanu izagenwa ushobora kugenda ugafatika agasanduku k'iwe wumve ukaba wanakagumana urumva yuko wumve noneho ushobora no kuba wanabyibuka igihe kirekire niho ubishaka ni ukuri ibyo kuba wabyibuka noneho wumve yamara igihe ariko nk'ubungubu se basogokuru n'abandi dukomokaho ubu turakibuka n'aho bakingiye uburyo bwo gushingira mu gitaka ntabwo tutabizi iyo bumaze kugera ku gitekerezo cya kane cyangwa cya kangahe biba byarenze rero nibwira ngo ku mubyeyi nk'uko mwabona munyamakuru nibwira yuko nibabwiye ibitekerezo kuri ibi ngibi byose haba gukingira mu butaka haba gukingira mu mazu asanzwe wenda ubu tubikingira abantu bashingiyemo hakurikijwe iby'ubutaka bigomba gukoreshwa ndetse haba n'ibindi byo gutwika ariko turazirikana izo mpungenge zose ntibagire impungenge ni nayo mpamvu tucyakira ibitekerezo bya buri wese.
Twibuketse yuko imeri watanze ya abantu bashobora gutangaho ibitekerezo ari info@minaroc.gov.rw bwana Kayiranga Jean Baptiste umujyanama mu by'amategeko muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Rwanda. Reka tugushimire cyane uyu mwanya wahaye ikiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane ntabwo nigeze menya izina ryanyu gusa twatangiye ikiganiro gusa naho
ahize jewe nitwa Jeffrey Mutagoma ngushimire cyane ko wakiriye ubutumire bwacu.
Murakoze Jeffrey Mutagoma nubwo namenye ntabwo wenyine ariko ndizera yuko hari icyo gifashije abatwungukiye ndetse namubwanye mwashake kudukorera iki kiganiro kandi turabashimira yuko muba mudutangira n'ibitekerezo abo natwe tuba tudashoboye kugera.
Murakoze cyane nshimire namwe mwese inshuti z'ikiganiro muri Sanga n'abamfashije kukibagezaho bose kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese.